Rico Beat.
We started from nothing, my nigga. Now who'd ever thought we'd be hella rich? They said I was up with the ready, and my rhymes were venomous. They know I'm a goon and they're running away, man. It's like the scatterfish. We made it, my ninja. There's nothing you telling us. Nakumbuka zile siku nilikuwa nakula kwa vibanda. Kudos tu kwenye simiti, hata sikuwa na kitanda. They told me ni wachosha need you, hapo ni kama na blanda. But how do seven is show, mazizo ngoma zinabamba. Man, I wanna thank the fans. They told me that hate can never break a man. So all this talk about this and that, I said, Baba Ishi.
Never.
Cause every time they give me a bit when I join him as Ishi. Mazi wana juani mazishi. Leo nimesema tapoka sobosa muninya mazishi. So mpaka ile siku zingoma zitashika kaza avichi. Aswa mtajua yu nigga ni nani jua kuna kasisi. Niki piga flow, wana juani mazishi. Niki shika mic, wana juani mazishi. Niki panda stage, wana juani mazishi. 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 Se wana juani mazishi. Wana juani mazishi. Wana juani mazishi. Wana juwa ni mazishi, wana juwa ni mazishi, wana juwa ni mazishi. Awa dibado hawa nitishi, glory ya give it to Jehovah Nisi. Kanibariki na hizi mandishi, mihusi chora katara kilishi, nina mafanya ni mbaka kilifi. Marapa ni kama kamisi, wakini cheki si wanagomisi, nchini ya majini kawa kufishi. Nataka unataka jomali na ishi piga malapu kwa 96 tutapatana na masimba na fisi. So mi wana kambi ya wezi na bandi, akina sami na akina mwangi, akina shiko jose na jambi, akia nani spati ya mani. Tu kila sama karao tunalandi, ya kutu dandi ya dedi mandi. Ndao viko daiji sufute so bangi, bat iso bangi, misi butangi. Mina juwa koro zima toka bude langi, vele zina hangi. Nezoleza nani, misi juwe nani, nyinyi ni nani, mimi ni nani, mimi ni Jones. Mimi na ngami na pami ni star inafamu ni vali. Shetaji ya rap tunaka ama brother mechapo na wanda woka tuma bani, bani. Niki pick up flow, wana juwa ni mazishi. Niki shika mic, wana juwa ni mazishi. Niki panda stage, wana juwa ni mazishi. 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 Se wana juwa ni mazishi. 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 Niki pick up flow, wana juwa ni mazishi. Niki shika mic, wana juwa ni mazishi. Niki panda stage, wana juwa ni mazishi. 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 Se wana juwa ni mazishi. 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 Wana juwa ni mazishi.
Wana juwa ni mazishi. Wana juwa ni mazishi. Wana juwa ni mazishi. Wana juwa ni mazishi.